yande jore tari min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ko jagnalle mon le ko kibaruji ni hande en kala hala ko watto kiloji keme joy taban bonka mbite ka chambre indien kam woni ko gendarmaabe do maayo to na gaya nangi ele nyalade non ni le nyalade ndiyan tobudam fa hewle region mo tilaberi wadi bonandaji sanne fa wadi ko watto himbe o junaay taton latibe ciudi mu en fucciami na tawa e sadorma majjum dundu konnan der gure tawade les communes d'Anchandu, département Mokolo. Hande ni en kala do fi ko darto golbi maradi dum wonno ciofo ndena mbi ndu kondani hono cellul gol latingol himbe golla do mun latingol do fa hande no wodi chadale harfilla njarni ko no ufa dum min suma namdu jangata habaruji furfulde kor jagnal yam yarna biurna en ni elay ko ekibaruji ni to endan gaya wonno hono gendarmaabe domobe ko jurtu do mayo gam batte jolde kerdi enda woni ko yey nangoyi ko fawar jondu konna ni hono tawraabe taba bonka ka endan dum woni ko ite chambre en di noni tabakaadu konna be bi hono jollana ko kanko be jiri kale chaakuji dum du fa hande no wada ko watto ni hono kiloji keme joy e chapande nay ko be kiso wi dum nani ko fa hande arjidan chefa basiru gazawe la basiru guzaye kay la to kam woni mawdo gendarma be na ko halani bandimi fadal alu.
Les produits ici, c'est l'œuvre d'une saisie.
Kulle bonde ko nanga kenga wakati ko kabini be gonno juula futuro himbe be ni gadada niya jolugo mayo gum be tuwana lady battin lady Niger be pai lady gum be muyana wakati julde den be bujja lawol be bittodo e kulle bonde den den lana diam de kile kewde deni ibe gada iri ni en fu moter lana diam kankam be tajata gantaka idu e pamani dum wakati on don kabbinibe pamanibe kambe do be kodi lana diam be taynibe to wakati won don nikko bibbe bombe pammi kambe do be doggi acci sa kuji jeddi sa kurufu no wodi ko watta tagge chapande jetati ko ummoto kiloji keme nay e chapande jeddi e go'o ko taba bonka
471 kilo.
Nani ele regime tilaberdu konnani hono ko watti himbe ujunaaji tato ka en woni ko tawda chadale ko lati ndiyam boni nani dun en dun du konna wadana ele faware joni commune rural mo Danchandu no departement mo kolononi dun du konna hisabu ngada do en dawi ama ciudi kewdi kanyo e gese kewdon ko ndiyam dan nyaami Basiru Musa Haruna kam wona maire mo Danchandu nan ko halni bandimin Hassan Mamoun
wonondo on wadana der wuroji nay no wada bale keme tati e sappo e jeego himbe be gala to walate kambe ujunaage dido e keme jetato e sappo e jeenay garbay tombo himbe keme tato e chapande jetati e joyi kambe fi o memi cuudi chapande jeego e go'o kanchami wonkama jo en bale chapande jeego e jetati kam fi o ewi be gala to walate do ibe gada himbe keme nayo e chapande jeenay e go'o cuudi chamudi chapande je nay e tati tida bazagaize jo en bale chapande jo e jeego o kanfi o memi himbe keme jeeno e dido be gala to walete wuro gojaize jo en bale herme e chapande tati e jeego o kanfi o memi be gala to walete kambe ujune e chapande nay e goo cuudi chamudi herme e chapande jeetati e jeego
nani jokka region mo do sodu kon nan ni filla kon darto hono dungungu enna be bi ton enna dungungu hitani hikkaangu wardi no han en wodiri wakati mo kalto enda ba ko tawada du kon nan ni hono ko bonto autorité yi amato enna le département mo gaya kanyu e dogon duci mohammed salisu bawa kawon docteur kawjiru filla hono sarusi demal ton enna do so nan ko halni nana hadiza hasan
galuruwa wanda ke gare mu
wuroji ujunar ekime jenai e sappo e tati kanji awi departement dogon duci loga e boboy wuroji keme didi kanji takiti awi der wakati o minen godi wuroji puddudi no ketta dei geseje puddude no piya butali kan i buri udde kulle bonnoje awatirdi dan kasari dogon kirya kulle de wangi amma mosol hebama der lady gaya kulle bonnoje gafeje kando wangi deni tobogon yaadi ni fa sappo joy lewru septembre to minen gatti gokka ko dungu lobbo no heboto petti chapande jeddi jeddi do herme sadar maji pamari keppata kando der nokkujo gon
bojan kashi goma shashidda
nan yara to nan di fadu konnans en jeewi kibaru ko sarus kawjido filo demal hokki be wini wakati mo kalto endan ni hono gafeje autorité ko wada fu imme ke towi dow le departement mo difo wono ko fandi Issoufou Alhassane lati kaw docteur kawji de filako darto demal département o ende o halani bandi min gidi Abdourahmane ele wakati o
cikin wannan
wata fuddorde lewru ut awatirde din no wontidi far gawri din no wada pecce jeddi do herme fuddi no wilita pecce sappo e jene do herme no wodiri jeetati do herme fuddi no piya butali noga e tati do herme der no kujo gon nyebbe den fuddi no bilita cappande jeddi e joy do herme der no kujo gon fuddi no dima noga e dido herme awatirde nyebbe den gadiri no wodiri far bangere biriji din do kando sappo e joy do herme fu putti no bilita
kuto daga kasa
nanni fa hande ngaren le region mo tilabe yido kalte hala mayo godo latingo du kon nan jaare no fu no kuje kewde en wada du kon na chadale yaade himbe hojobe lanaji gan yaare himbe jolnabe na yaare be togon e faande nangobe liddi du kon be biibe kebe chadale sanne mayo go ufeke sanne no wadi ko mitedo hono Habibou Garba bandi mi ko yi harto en o yewde mitedo Sita Saidou lati kawon horejo hono fa hande hawrinde nangobe liddi to en tilabe nanni ko halino
lay dorando dun torri min sanne gam minen jolnata himbe der lanaaji diyam joni minen gidi min jaha yilmani e nokkuje gon lana diyam yahata gan tasiri nati der mayo gon fa heewi wakkati jugon jettire min gatta ko diyan dan taja dun do tasiri wondi der mayo gon kan waddi dun ko wadata duubi jeegu oni ko min tawa der torraka min tefino ba meri wallirami e katarpilaji ko horsata tasiri din hebaaki der golle de min goni minen gada muraduji amin muraduji koreji amin minen gidi meri walliramin gam min keba lawol ko yahata yelmani e hadde tilabiri deni dum moddinama dum yottoito mayo goto diyam dando no darto sai goddan wari tawida
kadde harta joma yeka
nan fa war jondu kono ele kibaruji meden ni do fi ko darto himbe dillobe wuroji mu en gam battale be kebbe kota no kuje mabbe ton enan difa hono hebi dokkal mangal dum safareji non ko lati OMS fedele dunia kamon ko waddan dum gam batte waltude himbe enda wonno ko fande ko kibaruji hono sarus kawjido cellal bibe adama to enan difa o hali o holli o wiidu kono dum do wallan sanne ko wat ko tawe ni kulle den enan jaadi no himbe yidiri fa wodi el haji Hagar won inde makko nan ko halni bandimi gidi Abdourahmane to enan difa
manguna ne da suka shahi
safare ginon ko himbe peroybe gaddana ga himbe non doggube der wuroji mabbe garrafi denako joni be kotan der wuroji mabbe di denne ibe kaja safareji do fi cellal balli mabbe dental leede duniya hawjine fi cellal bibbe adamaabe OMS waddi ballaka safareji e ar gollitirdi fi o tewatana lokotorobe jiego gombe der nokkuje to himbe peroybe tawa e lokotorore de mer e enfant de difa ga lokotorore mawne to himbe duta sengoje de fu no gara ballaka fedde de waddi hana kan woni arande mine mije do ko dun latta ko sakititto
kuma yanzu na ba na karshe bane wani tsammani
nan ni fa ne gan wadde nokkure hono ko hawrto luma ko hakkunde hono hore hudo e sobbirde Afrique dum wonno nokkure gorde non yorne kan won ko won wadde gam batte luma ko ya yeso dum waddi ko hono horebe don en dans les régions agadez be jettuite misrata les lady libi gam batte wadde hala majum Adraham Antourawa kam woni maire mo agadez nani ko hala ni bandimin Anissa Karim
les mobiles c'est les ports secs qui
sababu jahangal amin gal woni wadude tesanto gineji de sete ummoto do misrata warde gallure agadez no gollal non mangal cembindina luma ku chaka sobirde e hore hudo afrika sabu agadez no nokku non to kulle mbittinirte misali are ittetede leyde europe lara bube kanfu e leyde afrika tawade hordore saharade jenne min daran lawan gole he dum wawi golli didde e singude labi nawtarade o nafaka min kebi famrude hautade e gollobe do fi on jonkay to heddi don woni chaka leede amin didide
li oni wodi nodezeta
hitande fu sappo jena lewru ut woni ko fawar joni faabato dara faabete be ko nanno wada kandu battu julde mudun en non sabi hitande hikkobe ko idom be bi wuro woto dene nek do lawol majid do leydi Niger be ngadi latul bal ko rewbe hakkunde hono kambe pelle pelle den enda do endan galdu nyemen nene ne kala to balgol du konna ciagal mudun ni dum wonno ONG ji wiete di dunia kany di leydi Niger kay won ko hawri e latul balgol rew majjum Louise Oben kamoni gondo inde fawar jondu konna ni hono ONG ji andana bi andu konna Nations Unies do leydi Niger nan ko halni bandimi rakia arimi
je dois dire hein par moment
mais dawa wiide wakati gon wana filla mballa non der latol bal robe ben durwi take sane wodi du ibe mbawi dum bege na kamen dukay nobe ngodi hargare e golli didde dum du woni ko fedde fadde e pelle mballobe deto tefi wattude chaka moen sabu gollal mballa jamaare watta dum le mabbe no wodi bibbe wuro wombe no wallite e ardibe house wuro gon den nimbe tawa nder mum wakati on do wari nde yida fudu leydi Niger tawdande sadar mandi buri
difficile ici au Niger on est ensemble
harfil latol balni hon jeewo wi teb arbitre men wadnama hon tindi kanyu e beydande dum e andal do fi ko dart latol balngol jeewol mudum gam batte be pama hon fawar joni laabi ko tawa nder mudum feni futtu du fede latol bal leydi Niger kanyu won ko sigili dum fa handar fil latol bal do endani hon chan kan wonno coupe mo leydi Afrique kan ko non won e sigila mudum mena mo Niger on sigilo be jeeto na waga duggu gam batte be potowa e himbe e talam be Burkina Faso be gadan sappo e jeetati lewru e noga e tati lewru utunu enda fu latol bal hakkune mabbe yarna birne ni har filago darta yewtere meden pinno hande en kaltana hala ma yewtengo hono fa hande duggul bi maradi nokkuto lati hande de jaare wono ufa dum kanu himbe no golla do mun heba na faka alaaji garba nyandu kan wono fa war jondu konani hono kaldo inde majju holli wiide keni hono se jewama ni hono gulbi on endan don no wata nene mi jittaydu konna dum wallitam kanjo halni Mohamed Mamman
le gulbi même s'il ari
chelol gulbi ngolo feynde juri lawol mon golni tokata min bawta andude ko woni e wadde harto sengoji dito deningol juri sanne fangol heewi idum e torrude min
credit disagreement
rawane ndiya nyami no kuje kewde e dow chelol gulbi ngol enda dun sabi dun yami ko to tawe chelol ngol urtama dum wadi na dum waday
li initiative de faire
sigila utol chelol ngol na tawa e ore mum fa handen deengol utaka ginandam amma mi den gatti gikke adiji dimballobe koji yaade to gomnanti wadan wodi du e jide amin hantode ndungunde alla jabi golleji gomno gadoite gam hebande o fi mosalak
joni ufagol gulbingol endang demo won ko wonno wadda fewde e golleji ko gatton do maggol
simplement toujours
ufagol kelangol sadonda ni waddata wakati fu sabu dum wartana ledde fu ko tawa nder no kuje don hawtade e kulle fu ko min ngatti dun sabi ko nimbe ngadi hawri ndeji yaade to gomnanti dum heba hojude labi gam renude hunde fu ko tawa ley kelongola dey wullandu amin nanama wodi dumi den mije ko goddo no wadoyte yaade yeso amma ginanda ni kelongol utaka
ya payu de désensemblement
gan kebon ngadon deme modon dogul bingol celsi senegol urtana
il le faut parce que
ça te kelongol uta gam seni kelol gulbi ngol tokki take ufade dun torran nimbe sanne gam nokku non gonimbe goni e nawtorade emun
les gens profitent beaucoup
on ngada himbe foton ko wono golla dow gulbi ngol enda
est-ce que je peux même estimer le nombre
mi wauta hokkude dima jamaare ko wono golla der maggol gam fayotade dan isa e kibiri nimbe no ken e gollude der kelol ngol seni kelol gulbi ngol juri na ka maudo dum latani bibbe wuro be fadde amin yaade to bandiraabe sodode gineji liordi min gara e gollude no kure de Allah hokki min de no buri
Dieu nous a gracieusement donné
monando on yerno birumi alhaji garba nyandu noni goto e gollobe dow gulbi maradi dum wonno mayina bi andi kono cielol latingol to konani hande e gol wodi hono chat al har fila ko darto jaarin ko ufangol woddu kono wakkati ji kewdi fu e gol nyaama no kuyde enda e do majjundu won ko habru mi fulfultili hande seni elen jo kam elen hewti nan jaagoto nan habru je fulfulde na studio kalangu jom accidam e mama ada bandi en gado e hausankore